buke lilo luthando lwethu. Uthando lwami nomuntu amlungu lwethu. Asifune masosha zogada uthando lwethu. Inkinga yenu engani masosha. Ninomona nabaxabanisa. Inkinga yenu engani namasosha. Ninomona nabahlukanisa. Ngoba masixabene nithangeni kule nto yethu. Kodwa masithandana ngenantelengekha. Uma sixabene nithangeni kule nto yethu. Kodwa masithandana ningenashiqo. Sebeqalile bayakhuluma omanasi ukuthi ubuwenzani ngo-2010. Sebeqalile bayakhuluma omanasi ukuthi ubuwenzani ngo-2010.
I'm not afraid.